fedde wumɓe Mali Imav yo nokku jande ekkitingol golle wonande wumɓe ɓe jiile mum laaɓa yo nokku moƴƴingol laakere tawi Hadji Bari horojo ndeɗo fedde ko warata campana nayyi on yimɓele gollata e kabaru muɗum o wettike metti luumo laakere ji ɗi ɗiɗo wattuji ɗi
la production est
meɗe moƴƴina laakere ko heewi ko yaata temedde jetti laakere me moƴƴinta le ñolmen goto le watti joni magasin amen ana heewi tep laakereji ɗi heeɓe yaltina sa ƴiye kalsi muɗum ana yaha fa e millionji temedere e millionji noogay gaɗɗo e tawede fou laamu lonki faabat amen hono ne mi heɓata mi cotirat ɗi laakereji no mi moojirino yalla ɓiɓɓe leydi ndi fou ana heeɓa laakere
au bénéfice de la population du Mali
ima wona laakere tan moƴƴinta kulenteriji goɗɗi dunduna moƴƴina toon ka noon fedde nde ne jogui tellaji kewɗi bangal muɗum ɓe ɓuuri foof kabaru kulenteriji kaji e client en ɓe keɗɗanna fa hande Hadji Bari horejo Imav
ni production égal
meɗe moƴƴina kulle yogaji kadi soccirteɗe ɗi laakere so winnama ga torra goto wonɗo ɗo hannden yo heɓɗe kulleji ko faabata amen moƴƴinirde ɗum somin miili moƴƴinde ɗi kulleji yogaji so noon min nela faccagal leyɗe so heɓa ɗi e nandal muɗum
pour acheter la matière première
tawi Hadji Bari fedde Imav e pawotoɗo muɗum en etti kalisi golleji kumniɗi ko ɓuuri ujunero e temedde tato yimɓele looƴaɓe jawdindi yo miliji temedere sifa ɓeno projet o naftorgue ɗum yo looƴaɓe gonɓe nokkuji jeenayyi laamu kulikoro
venant de terminer
mettilgui e projet goto joni hakkude leydi Mali ka e leydi Nerland le o projet wonton sukaɓe jokolɓe e rewɓe ujunere temedde tato waɗaɓe ɗi golleji ko naftat en yalla keɓal mabɓe ana huncina hoorede heɓaɓe darno hoore mabɓe le watti joni mabɓe gollale laamoto e jeene le leydi malnin e maggal muɗum ko yaata yimɓe ujunere temedde nayon fatta yimɓe ujunaji taton wongi heɓi nafa o projet le leydi ni
3000 personnes
a foof keyta yo neɗɗo ñakkuɗo e calɗi muɗum hoorejo ɗum no gollirde menuji en to base be les commune tato ɓerde gallure Bamako hakkude golloɓe ɓeɓe wondi ɓe a foof holliti jogade guikke wonande gurdo makko saabi oɗo golle o mo darani almusaɗɗaji kuureji makko tiɗallaji ɗi e tawere foof
an woni
ngal gollan ana weligan sanne saabu ɗum nafa amen mi wawimi hursini e muɗum mi wawi kasin mi yoɓi moussakaji sukaɓe amen janggoɓe l'école mi ɓami galleji amen meɓe wawi ɓamde moussakaji galleji amen du watti joni mi heɓata client en sanne gaɗɗo e tawede fou saabu yimɓe Mali ko heewi yiɗa sodde kuleji ɗimi moƴƴinta kulleji foof ko moƴƴinta leydi meɗen so soodama ana nafa leydi nin mi ñagatakoɓe ga miɗa tewtira Mali goɗɗo foof tinno sooda kulleji ɗimi moƴƴintade
goɗɗo foranga kuka quoi
kanko gonɗo li dental ɓiɓe leydi Mali ñakkuɓe lollirde AMPHP a foof koyta hulti wiide laataɗe looƴaɗo hana fe hadde neɗɗo yirwude ndenno mo darda hono rojo makko en ɓe batti feyi mbatina terɗe mum en
bana erla min ka jugu
kulle fo yo golle haqqille noon soni a neɗɗo looƴaɗo ɗum hollitita wi haqqille ma ko boni acca gollude neɗɗo looƴaɗo ana wawi golle wurna galle muɗum tawa hersey meɗe tewtora ɓiɓɓe leydi Mali fou tinno fama ɗum miɗe tewtora yimɓe looƴaɓen tinno pabodira dokkodira juuɗe naato dane wotere ɗum ana naato saabe hokkude amen semme le golleji amen
misna wiide ko ɓuuri sappo e joali temedoron ɓiɓɓe leydi Mali yo yimɓele ñakkuɓe ɗum ɗo ana li tongande OMS e Banque Mondial ndeɗo dewtere 2016 humpiti wiide ɓeɗo yimɓele ñakkuɓeɓe na jogui tielaji kewɗi e ley leydi ndi